Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita sio kibeba kumi. Hata msikia sio?
Ah, mtaani. Kana sasa mababali.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias. Yeah. Oh, Thank you.